dead. He got full machari. Everybody dance the floor, shaky shaking the floor. I'm the dead king, full machari. Everybody dance the floor, shaky shaking the floor. Wana kubado nipo, wana kubado nipo, wana kubado nipo, nipo sana. Wana kubado nipo, wana kubado nipo, wana kubado nipo, nipo sana.
Padangu ira kisera, turasaka mahera. Mishe mpera pera wahuni huwa tukaina mafara. Hatuna vitu, tunafanya vitu, tunakula vitu, tunakuwa juju. Nipo, nipo, ntadaria kuwepo. Siki kwenye damu, nimesha kula kiapo. Yani ni show, ni show show, ni show show, show show, show show, show. Yota ya kukari, ina sina zari. Napendwa na matajiri kama mgogo pima. Wezo wangu ni mkubwa, sio wakupima. Jo kicho kicho baba, yani utazima. Heshima na jina na vile na goma. Arusha, Dodoma, wanangu mnaniso. Wechuna, wenuna, lakini sitanipenda. Sina nomba, kama noma, iwe noma. Azisha mwewe utakoma. Here we go, I'm flow, my nigga yo. Like a dance all type material. Shake, shake, dance, close with me, mami. Beast and the bag is the king.
I'm the dead, nigga, full machari. Everybody dance the floor, shake, shake the floor. I'm the dead, king, full machari. Everybody dance the floor, shake, shake the floor. Wana kubado nipo, wana kubado nipo, wana kubado nipo, nipo. Sana, wana kubado nipo, wana kubado nipo, wana kubado nipo, nipo ile sana.
Yeah, yeah, yeah. King of kings, chungaji za yu.
Yeah.
Idodomia, ya kwetu sote, let's go. Nipo nipo sana wanangu na kimbizana majukumu. Nisha tingwa so siku, so mchana. King of Dodoma ndo kwanza mina pambana. Najua mnasema mengi wengine mnatukana. Sijatoa hiti muda kitambo sana. Pisi kwa mashabiki na kupendeni sana. Midia zote hapa mjini, hongereni sana. Kuyenu bado nipo na nimewamisi sana.
Here we go, nigga flow, my nigga yo. Laga dance all type of material. Shake, shake, dance, close with me, mami. Mr. the back is the king. I'm the dead, nigga full machari. Everybody dance the floor, shaky shaky the floor. I'm the dead, king full machari. Everybody dance the floor, shaky shaky the floor. Wana kubado nipo, wana kubado nipo.